vitu si mpaka zisi kutaki kwa heri lezi bidi na bidi nye mti si mpaka zisi kutaki kwa heri lezi bidi na bidi nye mti inabidi nye mti chain mbili kwa shingo inabidi nye mti flona iba kadingo inabidi nye mti yeah inabidi nye mti
weka 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 kama maji unayoweka mtungini utakayoyatumia kesho weka usikate tamaa mbivu kwa wavumilivu so tuliza sometimes you meditate life achana sana na strife whenever you feel alive naongelea bidii so cheza na hiji nilipeni ASAP niweza ku free family nacheza chini in everything you do we weka bidii wote watati nyanchweremo ikesampa kakegati mziki tembeza ukinipenda isiwe ubati TMC kama kawa kama macho macho ka unajua
simpa kazi sikutaki kwa heri lezi bidi inabidi nyingi simpa kazi sikutaki kwa heri lezi bidi inabidi nyingi
inabidi nyimti chain mbili kwa shingo inabidi nyimti flona iba kadingo inabidi nyimti yeah inabidi nyimti
bidini bombe kuliko talent majesi kata latent arif ata hasidi kisi tunai robbery via bomet hiski asili na ubiri exquisite chuki proper ya kusota usi subtract ni plus plus kwa bidi ata unipe super net na matma skill silali atuchoki talent bila strength ya character utopotea kwa market uyu sapet indolent wenge shapoteza online connect kwa net run 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 bila plan na self discipline utabaki lasa treat street kuibit daily kuingia lazima kuendea marima marikiti hii picha cheki na mind sight sina eyesight bidi muhimu pakubri jifunge best ya fate ondoa petty bitchy na doubt no fight hate ya art exapet bidi iko wapit hii the ticket find it
zi mpaka zi sikutaki kwa heri lezi bidi na bidi nyingi zi mpaka zi sikutaki kwa heri lezi bidi na bidi nyingi
inabidi nyimti chain mbili kwa shingo inabidi nyimti flona iba kadingo inabidi nyimti yeah inabidi nyimti
inabidi nyimti
macho ka you know what it is TMC in the house exquisite unasemaje bro itabidi wametira on this yeah inabidi nyimti inabidi nyimti bidii.